kubangurira kuruta ukwicara kubangurira kuruta ukwicara nduwe inka mwana wa mututsi kimamara cyarumangurira inka gatamiyonga runyana rucura kunda mu ngaji mbeho ntimene imyugariro ari wigaruka rukivu n'inkiko rwankubita amarabi nkwarushita bigembere gura mu nyarwanda ruganga rwiziza witabanye ubwira inkangura ivuze icyumi cyambuye urwayiri ati kuri ikiri imyamango mu ngoro za majanja rutare rwante rubanga umubanda nzayibanza mu nyarwanda hariho n'intigunga batimirana ubutwari zanye ubutimba bwa rukariya rusengo rwa rwiyegura mpunzi nduwinka mwana wa mututsi nyamwisi kwa mujinji butama kwa mugasha bagishura cy'abayagara mu itegero ry'impungu n'imiheto wajorowe hariho idende zirusha gushinga no gushingura mwaro w'abashinga muganda yo rushangirwa amabano hariho n'inyange irangira nk'ubwatsi zarishije umwagiro w'ishyamba kumutoreranye nk'uzuzu yo niyo rweru rwaniga amakwandi rukara rukivu n'inkiko rwankubita amaharabi nkwarushita bigembere gura mu nyarwanda rugamba rw'inziza witabanye ubwira mu nka nkunda imbiri igikatabaga bikandagira ijuri bigaturi ku butare bugatutubika n'urugo rwagashagaza iri kumwe na gisabo gicunda barambije barambirwa batashye rujwaga rwa rwitembya intabangira y'umukubita rukomera ngo ugize ifizi ziza ubuhoro yaramvuye umurongo ikoze mu nkongi y'abanyarwanda inkoro nkore hashya ari kumwe na murinde w'abishaganira rugomwa yanga urutoto rugomwa yanze urutoto rugomwa yanga urukora rugomwa yanga urukoko rugomwa yanga agatuka gatukura karukomana ngamba ngo inkongoro ziragashoka rugomwa yakomye inkokora hasi mukuru wajya inkura mu rugiti mpora mpungu menesha amacumu ntugisubira intambara